It's on. Yeah.
Superior size, super eyes. Naanza na ties, watu chongo kwenye ties. Mitama ya mbasha ukituzingua kwenye kazis. Kwenye parties, kwenye mission. Ukikaa kwa mstari, tutapiga mission. Ukiacha roporopo, tutapiga mission. I wanna talk to my people. I wanna shout to my people,
yeah.
Share out to my people.
Africa na kwa mawapi uchumi wakati la kochini. LNG na LLP TPDC takukuru na tisi. Maligavi za taifa msizilete ufisi. Oil and gas madini na nilituloga. I wonder why na wapi tulilishwa uoga. Wasomi mpo wapi pesa yetu tuliwapea. Beleka nji mkasome mnarudi mnatuchekea. Mama tunakuombea uwasome usije kuletea. Salute kwa JK ni Nyerere alitupea. Jeshi ni bora Afrika na mani naendelea. Na tuliombe taifa mema. Sasa siyo ajira. Elimu yako ni faida gani? Tengeneza ajira. Nataka nivushe mzigo nitatumia hata pira. Haijalishi ni kazi gani, tengeneza
ngira. I miss him, wate ule. I miss him, Joseph aule. Pamoja man, R.I.P. Well, na wate man, suwa oni TMK. GWM, human nature. Salute man, na wachek out of sugar. Si waskin, na umeni mukazi munya. Na muwe wakiwe usi ni jibwana kubwa kwa nchi hii. If you know, man. Ukijifanya ujui unakuwa umekengeuka. Utajenga ufa na utaserebuka. Utagonganishwa na mwisho futi sita. Sema hallelujah kwa mchungaji Isa. Sio mamba lere huva ni walisia kabisa. I wanna talk to my people. Wanna talk to my people. I wanna shout to my people. Share out to my people.
From here, we ain't looking back from here. There's no stopping.